wamanyiza sawa wezi timbera nawe nemanyiza okunyiza nyiza kwotaddene nyonyongeze nekacayi okuli omujaja ng'osowedde nga tuge emikwano leero luddeyo oluddeyo lwaki oluddeyo oluddeyo wammanyiza 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 nti nejeijo gwanjireeta wammanyiza 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 nti nejeijo gwanjireeta 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 wammanyiza tumize byokulya mukwano biwoze wammanyiza kati nze binsobedde bebi ne sokisi zibuze siraba kinkeza waka kweyammanyiza okukera nebaka mutumbi nkera mu matulutulu bebi nkulota ngaokunkona nsobeddwa 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 wammanyiza 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 kino ekyeinjo gwakireeta wammanyiza 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 kino ekyeinjo gwakireeta 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 njakulwana n'ekyapa ky'omuwengula nze njakifuna nkuteekeyo njakulwana n'ekyapa ky'omuwengula nze njakifuna kubanga that's right That's right. Yes. I am Oyembe Ebert Iloyo Njomo Kene. Yes. Amongst all my possessions, yes, I'll carry my guitar as the sun is going down. I'll sing your favorite song. We shall camp around the fire. Wengula, I will whisper sweet melodies to you every day. Njakulwana n'ekyapa ky'omuwengula nze njakifuna nkuteekeyo njakulwana n'ekyapa ky'omuwengula nze njakifuna kubanga yes I want you you're nice Yes, Eloya, Jamu Kene, Akubanga, Elembebe, Ibe, Eloya, Jamu Kene. Your neighbor, dear your neighbor. beautiful. You are better than the rest. It's a transition. You're nice. You're beautiful. You are better than the rest. If you don't understand the story, you say you're nice. You're beautiful. You are better than the rest. Now we gamba muno. You're nice. You're beautiful. You are better than the rest. Chidemwera, you're nice. You're beautiful. You are better than the rest. Gamba muno, you are nice. You're beautiful. You are better than the rest. Guachireta, baby, echejo. Guachireta, echejo. Guachireta. Wamaniza, tinechejo. Guachireta, wamaniza. Wamaniza, tinechejo. Guachireta, guachireta. Quatch it at a